Boy, it just had to be topped off.
Sasikusikubuza awusisaukujuba mina ngumngani kamuntuza besijayive namkhunja phezu kombhedo sigudluza
Oh. albasho ukuba lokuba sendela ba sendela ba zoshoveka namhla hey ba Asiphelele baba, asiphelele. Ekhaza, awukhuzela abantu babo. Hey, bathi siphelele, asiphelele baba. Sathi vodka, siphunze emoyeni, siphuze, asiteshi baba. Asiphelele baba asiphelele ekhaza awukhuzela abantu babo hey bo yizo batha bobal ba shofe umshofe ububa
umshofe
hayi umshofe
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 hayi umshofe
umshofe umshofe mina ngamshofe
Boy, it just had to be Top Dog.